iyadoo booliisku bilaabay inuu joojiyo dibadbaxyada lagu taageeraya falastiiniinta ee ka socda dalka Mareykanka, madaxweynaha Israa'iil ayaa ku eedeeyay dibadbaxyaasha colaad xishood la'aana. Dhanka kalena, warbixin cusub oo ka soo baxday Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in 72% dhammaan guryaha Qaaza la burburiyey.
Essentially, at first they entered the encampment and then they left and then they came from the front and they destroyed our barricade.
Markii koowaad meeshii aanu deganayn ayay soo galeen, kadibna waa ay ka baxeen. Markay soo noqdeen, waxay burburiyeen goobtii aanu dhisanay. Waxay nagu bilaabeen budad. Waxaa ku jiray askar boolis oo iyagu rabshada doonayay oo aad ardada u gardaraysanayay. Kaasi wuxuu ahaa Ryan oo ah arday 22 jir oo dhigta jaamacadda California ee Los Angeles. Waxaana uu sheegay inuu safka hore kaga jiray xeryo ama goobo ay deganaayeen taageerayaasha falastiiniinta oo boolisku weeraray burburiyeyna subaxii hore. Ardaygan barta suugaanta Ingiliishka ayaa sheegay in boolisku ay bud ku garaaceen ardada, kadibna ay xirxireen xabsiyada la geeyey, kadibna digniino la siiyey 5 saacadood kadibna la soo daayay ardadaasi. Weerarka subaxii hore boolisku ku qaaday jaamacadda ayaa qayb ka ah xiisad sii kordhaysay oo ka socotay jaamacadaha dalka Mareykanka, halkaas oo dagaalka Israa'iil ee Qaaza ay keentay dibadbaxyada 2 garab oo arday oo iska soo horjeeda iyo mid ka dhana booliska. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dibadbaxyadu 2 mabda' oo asaasiya oo Mareykanka ay taabanayaan. Mid waa xorriyatul qowlka, ayuu yiri in dadku si nabada ay isugu soo bixi karaan, codkoodana dhiiban karaan si loo maqlo, iyo tan kale oo ah sharciga iyo kala dambeynta.
Dissent is essential to democracy. But dissent must never lead to disorder or to denying the rights of.
Mucaaradad ma aha inay dhaliso fawdo ama in la diido xuquuqda ardada kale ay waxbarashadooda ku dhameystaan. Arrintani waa mid cadaaladda ku saabsan, ayuu yiri. Waa arrin ah maxaa saxa. Xaqa qofku u leeyahay inay dibadbaxaan, xaqa qofku u leeyahay inay shahaadadooda jaamacadda dhammaystaan, xaqa qofku u leeyahay inay jaamacadda dhex maraan iyagoo aan la cabsi gelin lana weerarin. Laakiin waxaan doonaynaa, ayuu yiri, inaan caddeeyo waxa aan meel ku lahayn jaamacadda iyo dalka Mareykankaba waa yuhuud nacaybka, hanjabaadda ka dhanka ardada yuhuudda, muslim nacaybka, meel kuma laha hadallada nacaybka iyo rabshadu dalkan Mareykanka, ayuu yiri. Ha noqoto mid ka dhana yuhuudda, takoor loo geysto carabta Mareykanka, falastiiniinta Mareykanka, waxaas oo dhan waa qalad, cunsuriyadina meel kuma laha Mareykanka, ayuu yiri madaxweyne Biden. Madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa fariin u diray jaaliyadda yuhuudda ee caalamka oo dhan iyo jaamacadaha Mareykankaba.
To our friends on campuses and in Jewish communities across the United States and all over the world.
Saaxiibadeena kampasyada jaamacadaha Mareykanka iyo jaaliyadda yuhuudda ee Mareykanka iyo caalamka oo dhan iyo kuwa nagu garab taagan difaaca bulshada yuhuudda iyo dadka Israa'iil iyo weliba shacabka niyadda fiican, anoo idinkala soo hadlaya caasimadda abid ee Jerusalem, shacabka Israa'iil waa in la jiraan, waa idin maqlaynaa, ayuu yiri. Waan aragnaa colaadda xishood la'aanta, waanu dareemaynaa aflagaadada, diin jabinta, saaxiibtinimo jabinta, waa idin la wadaagaynaa walaaca iyo fahamka arrintaasi, ayuu yiri. Dhanka kalena, caasimadda Ireland ee Dublin, dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in warbaahinta Irishka ee RTE la yiraahdo uu qaadaco inuu soo daayo tartanka heesaha Yurub ee Eurovisionka la yiraahdo oo 7 soo socda la qabanayo, maadaama Israa'iil ay ka qayb galaysa tartanka. Brona, oo magaceeda dambe aan sheegin, ayaa ku eedeysay warbaahinta RTE inay fanka ka been sheegayso oo ay ka dhigayso in Israa'iil ay tahay dal jira, sidaasna loogu daray tartanka heesaha Yurub iyo tartamada isboortiga. Sababta aanan u rabin in Israa'iil ay uga qayb gasho heesaha Yurub ee Eurovisionka waxay la mid tahay sababta ay Ruushka iyo Belarus uga qaybgeli waayeen heesahaasi Yurub. Maamulayaasha Eurovision waxay dhaheen bay tiri sababta ay uga saareen Ruushka iyo Belarus ma aha mid siyaasadeed ee waxay taageersan yihiin qayimka dimuqraadiyadda iyo midnimada. waxaan dareemayaa bay tiri in taas la mid ah loo sameeyo falastiiniyiinta oo Israa'iil aysan ka qayb qaadan tartanka heesaha Yurub, iyadoo dibadbaxyadu ay ka sii socdaan adduunka oo dhan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ku boorinaysa Xamaas inay aqbasho hindisaha xabad joojinta ee ugu dambeeyey. Xamaas ayaa sheegtay inay wafdi u direyso Qaahira si ay u sii wadaan wadahadallada nabadda. Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay in hindisaha miiska saaran uu ka jawaabayo dalabaad badan oo wadahadalladii hore ay Xamaas markaasi keentay ama rabtay.
Israel made a significant offer in this last proposal that went forward. They compromised.
Israel waxyaalo badan ayay ogolaatay. Hindisihii u dambeeyay waxay ka tanaasushay meel ay waqti badan ku dhiganayd ama taagnayd. Sidaan sheegayna, waxay ogolaatay waxyaalo badan oo Xamaas ay doonaysay in heshiiska ay ku ogolaato. Heshiiskii ay rabeen ayaa loo ogolaaday, waana inay aqbalaan oo horey loo socdaa, ayuu yiri. Xamaas ayaa caqabad ku ah xabad joojinta hadda, jawaabtoodana ayaanu sugaynaa, ayuu yiri afhayeenkaasi. Saameynta dhaqaale ee colaadda Qaaza ayaa la shaaciyey, waana mid aad u ballaaran. Hay-adda horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNDP ayaa sheegtay in saameynta dhaqaale ay maalin kasta oo colaaddaasu sii socoto cirka isku sii shareereyso. Cabdalla Al-Dardari waa madaxa xafiiska dalalka carabta ee UNDP, wuxuuna sheegay in dib u dhiska Qaaza ay haddadan la joogo ku kacayso 60 ilaa 75 bilyan oo dollar oo Australiana.
The Human Development Index for Palestine in general, not just for Gaza, for Palestinian...
Cabirka horumarinta aadanaha ee Falastiin guud ahaan ee Qaaza oo kaliya aan ahayn oo ay ku jiraan dhulka Falastiiniinta, bariga Jerusalem, West Bank iyo Gaza, wuxuu dagaalka uu dib u celiyey 20 sano. Qaaza oo kaliyana wuxuu dib u celiyey 40 sano. Waxaan dib ugu noqonay 80-meeyadii. Dhammaan maalgashiyadii 20-kii sano ee u dambeeyey ee dhulka Falastiiniinta iyo maalgashiyadii lagu maalgeliyey Qaaza 40-kii sano ee u dambeysay gebi ahaanba waa la tirtiray, ayuu yiri. Warbixinta ayaa lagu sheegay in 72% dhammaan guryihii Qaaza la burburiyey ama la baabi'iyey.